Mwanamke tunasinga song na mwili sina sing along kwenye rhythm na sioni nothing wrong me na we kila siku kuwa like this. Waza dani kwa ni magic boy usipanic si utani uko na moyo usipanic.